Chachi people, are you ready? Chachi people, Bobaka tonda zala huke azi. Butonda fumbirwa huke azi. Wama batali na figa huke azi. Boyfriend wana chimumbi huke azi.
Yes, wali.
Mbuchari tamanyi luzungu huke azi. Okandiye tonda zimba bala veno. No competition yeko kandi zori mto. Newemba sula nansana huke azi. Zemvuga vyange yeli mula genda. Yes, anantasa, wananga nantasa.
Yes, anantasa, yes, anantasa.
Yes, anambera, wananga nantasa.
Yes, anantasa, hallelujah, nantasa.
Obanga baku chawa, uke azi. Eno nafe batu chawa, uke azi. Richard Momotimano, who are
not
Navali Vaseca, Patenova,
Navali Vaseca.
Samu people, Savamove Valamu, Samu people. Katunda Gwendina, a miracle,
Katunda Gwendina, a miracle.
Sananta, Savananga, Nantas. Jango, sitani, misita mie jango. Kawe jange luja kujambite wo.
Yesu anantasa.
Ngambira misita mie jango. Sitani, misita mie jango. Kawe jange onde wechusa.
Yesu anantasa.
Sula kuleza tanari nyanyo nyuke azi. Irako waka, yes, irako waka. Yesu anantasa, wananga nantasa.
Yeah.